Ate polisi mu district ya Mukono egombye mu obwalo omusajja atemera mu kyobukulu 13 ateberezebwa okutemula eyali komuniki niwe era oluvannyuma n'amusalasala omubiri gwe era bw'atyo n'asalamu olulimi oluvannyuma omulambo n'agusuuleyo. Charles Ochede avunaanibwa n'ate okutirimbula Rachel Nakyeyune atemera mu kyobukulu 32 mu October w'omwaka 2004 eggulama mu district ya Buyukwe. Okusinziira ku poliisi, Ochede ne Nakyeyune baali mu mukwano wabula ne basowagana. Akigambibwa nti ku lunaku olwo obutakkaanya bweyongera, Nakyeyune bwe yagaana n'ate okwanjula munenkinyiwe mu bantu ng'omwagala we, ekintu ekyamunyize nnyo ddala. Ochede agambibwa kubanga yakuba Nakyeyune okutuusa lwe yafa era bw'atyo n'amusalamu olulimi era omulambo n'agusuulaawo era bw'atyo n'abulawo.